Ça, hein? Barbie's man. Back to Chris.
Nikoye
ibintu nitazi na huye ninyatsi lebitana tifuyira kanzi revenue mu na huye ninyatsi nibisazi biteye ngimpari leba mu masoma gaza makari ujeri wanja asangiti bali kura umunwa nakuhura nakujukura resizira pesa gwa mosa sitamba dimani nanje ngaita mwima naje simuzubugambo mfite ubugambi simuzani zanga genge fungu umunwa utahi wanyi kuma maminwa akakanya makazi mijinya kandi sinigeze mfata kukinya genge umbona umanda ndumunyarwanda utagira umwanda wallahi nkubona nk'umwana wiri kuvibre vibaya sana icara murabure sasa bisaba gukora ngo ubone izo pesa wowe wirirwa ucheza kuko kubyita binera umujinya garambira wadi itagira idiho je birasoboka kuko ndi hero kandi mirongo ya wani zero tuyipinde ni yava bishiro ibyana by'amanyo binyibuka haro hahita niruka mbyereka taro kuzindika rovira muri sarogori yati wimba mukubita ikoro sakayo winanje mbaka imisoro mbaca uganya umwitamwe imikoro indebye mu maso wita kuyondoro nundizo yiti kuko nkora soro ora mama mora ku mutima niwe wanje wamaye ubuzima abanzi bakwangaza bati biziba niwe wenyine uvuga ibizima yesa gwa mosa sitaba dimani nanje nkahita mwima nanje sinkunda ubugambo mfite umugambi simuzani zanga genge fungu umunwa utahi wanyi kunywa maminwa akakanya magazi mijinya kandi sinigeze mfata kukinya garamira wadi itagira idiho je birashoboka kuko ndi hero kandi mirongo ya wani zero tuyipinde ni yava mishiro ibyana by'amanyo binyiruka haro hahita niruka mbyereka taro tuzimyika romvira muri sarogori yati wimba mukubita ikoro
Niko
Barabizi man Barabizi man Maka de Chris Nahita again, Nahita again.